ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe ono e jaam hannde altinere jetti lewru décembre 2014 sappo e jeɗɗi jam ƴaɓɓurima sinma capannayyi e joyi sébara kañi e fakala fo Bocary Sory wonɗo kabaruji ɗo noon jiri wonɗo ɓoggui jande to on compitita hande dow wiide hono doctoreɓe on mbiyetede hono ndeɗo clinique pasteur nde enna ndennode ko harano enno ko imminama sababu ministrema ko foti hono ɓeɗo soldasi e muɗum nogayon ana jokka hono gonno toon nden an hano kadaɓe joni caggal muɗum koɓe jamiraɓe fo ɓe jalta clinique o enna ko yaata e jonte tati hannde baale jama kewɗe non jeggitali asulu ñaw e bula o sabi de ɓe lagguinenke goto wonno ñawnoɗo saabi bini nannugol ñaw o e ley mali ndenno eɗe dardi laamu o enna donna saria dow hono yeebi ɓe o ñaw o o so maaɓi e yimɓe ɗo enna ley mali ga enna ndenen koɓe Bakary Bougou Bamako ɗo enna jalti kolliti mette mum en hannde gam ɓe ɓe caliɓe amiru mabɓe o enna nden amir dene mabɓe nde udde ko nanga ele hono kan en to ko enna gam galleji noɗi heleyde toon ndi enna gam ɗo ñangueji torraji e garñali gaɗanoɗi ley hono jokka baɗisiji ley sahal mali to enna ɗi enna horoɓe tribunal ley aduna leyɗe aduna mbiyetegal seppeyigal ene puɗɗi golleji puɗni ena ley jokka hono ñimude ɓiliɓe hemɓe ena kala guila hitande 2013 nde bisimilla moɗo studio tamani hono ko clinique pistae pasteur o harano ko enna ko imminama soldas ministrema en nogayon ana nangano to enna ɗon e ɗon enna yamiraɓe jalta kaɓorɗe bonɗe ɗum hono kawjotonoɗe to nde enna kala ɓe fu naftama fayoto jokka e ñalomo ena kedeɗen Oumar Waygalou
soldas en kaske bile ɗum wonono gonnoɓe ley saha leydi ndi ɓe hollitan wiide wakkande nde barmuno tonde ɓe gaddama Bamako ɗo ɗum wonon doctorore clinique pasteur nde wakkande nde ɓe gaddano tonde ɗu fori almami ɗum woni iwrunoɗe lagguino so hidde jonte e bola ɗe tawama kañum dan wonno ton on wakkati fo hono kamɓe soldat sen casque bileɓe fur ɓe udda toon holitan wiyde almami o raaɓi ko yaata yimɓe jaɗɗom joyomɓe ka fo keddiki e jonte e bolaɗe ko kanko jaɗowo haalaji ministrema o holliti wiide wakkati joni o ɗum wonono soldat sen mabɓe nanganoɓe toon ɓe ka fur walamo jonte e bolaɗe jiya e muɗum neɗɗo fo kala nangano toon du walamo jonte e bolaɗe jiya e muɗum wakkati joni
gam lagguinenke goto ñaw e bola o jokka hono nanguno so hono fo jokka hono sowrano Bamakoɗo enno raaɓi yimɓe hewɓe baale jama kewɗe jalti hannde jaari koyɗo kolli mette mum enna saabi deɓe kollite laamuɓe dawta ɗawtanaka sériyaji leydi ndi enna se ko gaju goo mo lamdodiri e Moctar Mari ko kanko mo hoorejo o walde daraninde hakke ɓiɓɓe mari ɗo enna kadi ɗe Ousmane Dicko
miɗen jiiɗi laamu o jokkito horude fa heɓa andude ko laati fa laaɓa miɗen jiiɗi famude hono laginanke o natiri ley mali batte ñaw homo waddimo ñawmo ko o cuuɗaɗo malinkoɓe na homo yamirima o naata ley leydi ndi fa warde ley clinique pasteur jokkiti hen ɗum miɗen jiiɗi laamu o wullano waɓe o golle coɗɗo saria saabe yo ɓiɓɓe mali fuu wonkiji mumen goni e ley farrati machine bineɗe saabe ñaw e bola miɗen jogiɗi saria fa clinique pasteur kañum e laamu o andiname no ɗum warri min ɓaman ko warata dabare kanɗo ley batu famen keɓa faamu momin jiiɗi
ɗe balɗe ƴaɓɓire joni ɗe kala ñaw e bola o wala fuu ɗo mata le mali kase on jarama e heɗade tinne neltoron minmi janggo moɗo e helloji facebook twitter studio tamani ɗi on jarama hoorejo oni mawɗo biyeteɗo banque mum o kanko mo nomi hono kanko biyeteɗo Mongi Hamdi jeno fa laato keƴaɗo oni e ley maliga en no humpiti do o kabaru guila ɗiɗi lewru décembre ƴaɓɓinndu en kanko ɗum en oɗo ɗum kañum leydi tunisie wonno komo wonno ministre hakkude leydi tunisie kañum leyɗele goɗɗe en ana kote ndeɗo yiɗirde haalaji kabaruji wiyete nde lettre du continent nde woni ko humpiti e do o kabaru kelɗe Ousmane Dicko
ley ko heɓa e ley lettre windande continent garalngal Mongi Hamdi andinanama caggal wata gannoɗo ley lewru décembre ley leydi makko yo neɗɗo leydi tunisie lomtunoɗo Bert Konders hoore ministrema ila nden salli o yo ɓolono caggal ko o naɓa hey lewru octobre Mongi Hamdi towɗo e andal janguɗo ley leydi amérique woni cuɓaɗo e dow heƴaɓe leydi Benin Arnold Akojenu ɗiɗoɓe e ministrema kañemo leydi amérique David Gresley keƴaɗo woniɗo mali ɗo wonde Louis Michel du mo leydi Belgique ñuñano ka kañumno saltike Mongi Hamdi golluɗo oni tenu to New York to kanye e leydi Genève kala wara andude laminede makko do e fecere lewru décembre ndu
den do denen amiru bakkar bugu den bamako watrande anana hawjano kan en bamako no en won gendarme en to denen de fu jamamu yalti fa labi nye kolli metel mu yallo mu yopite sikuti jan sango kanko mo won kedaado goto mabbe mo holiti marmari ko wiide amiru mabbe wan han kata yopite joni joni min ele kabar ko min kibe joni ko ande holtam biide mo yopitam kedde marway galu
barwu e enclave lawu no mine yimbe le gombe to bakkar bugu tobe lawon gotol tammi jogi dum wonon lawol euro wol dum won lawol kingol euro wol hotel ngel be noddete euro del fa yotto to sans filtre wakati joni won projet jatti darnaado holitinde wiidan haani wattude le lawol gol fo dum wonon gidroji ko noddete pavier ko sa jeewi wakati joni di nokkuji fa tawno yibbe lana joodi do hebbe yimbe lebe joodi daki do hen do sariya dum wodi so mine sukabe jokkolbe be min murti wakati joni kambe yimbe le gombe tombe kambe jatti noddi dum wonon horejo quartier o bangal to lamu to min bidu min tawdete dum wonon horejo den de o tawe min gatta le hen majere min gatta hen hon dum won jodi ad so murtale lawi di wakati joni mi de koli hono sariya leedi ndi jatti sa je wakati joni nokko mine jeedo yo hakke amen non du min garan ko min bayi fu fami kemta nokko
c'est on nura gende cause a notre problème
den no terminal mongal leedi aduna biitega seppingal bammi anne mawdo horude torraji mawdi torrano di hono e war horeji gannodi sa halle malito di ena e le ko yawi yawi goto e hore be terminal gal beteda Pascal Tiolan kanko mo fettani Issa Fagaba ko na fata gal kedde Ousmane Diko
konay e mali men bammi anniya horde golleji tanyi di sabe ana foti ana hani horgol fuddi lewru janvier 2013 ana wanda horobe ana gondi e rentinde findeji men dartan andude wabbe torraji le mali tiagal 2012 golle o ana wanda men bawa natude e le lugaji sabe yudu sirino men dokkan on tajural tan wala fugo yeba fa horobe humanibe sariya e mine e hore men andana ko woni gonga no andirda ni kabaru mali ana gani torraji kewdi ngadi sahel leydi men don ko heewi e golle mo procureur nayanto du neban seeda batte no gollirte hebde no gollira e kaake mu kany e wayde deejere ana
den jande fuddama betane nok betel seese be mako en do hakkeji bibbe adama le balidi don ko be ngata to en do ministre en tribune en den e balde de ngana jellam kanyu pitato dabereji den na foje e yimbe sahal may to do hono basi ngano ton inades duño kanko mo landri e jokko ministre tribune o biete de boya damele ker de Ousmane Diko
beaucoup de victimes
rebe kany sukabe hewbe torrima fa deejer juuninde dewrintenal sre wada kana jukkoje ngoda na torrube le suudu sariya ko men wanibe yo hedande be torribe simindebe waldebe nobe andinira ko woni mabbe famen bawa saganadebe gollube golleji tanyidi fawarde war horeji be bawa heddade wayde jukkede kana dum fuccite nena gonga ande yalla dewrintinal anawara ele mudum sariya bamama hitande 2012 de fa torribe de keba wallede kado sariya bamama hitande 2012 waram bamede ka souda assemblée meden ga hitande 2015
être adopté en 2015
horeji leydi e ministre leydi land be teddo marko rutte kanko mo wadindo en balididi do le maliga eno warindo en fa o simina gigola ko e holare hakule leede medidi de en nan mo tongidi e hokkano ko be leedi mende tolki fa ba mu ya fa hewi ko fodi miliar goto sappo go se fa won ko be nyibinirta yirwere e leedi meden di en fa chenam dun tabita e njian chenin an dun tabita leedi meden di kala on jarama e hedade
tamani sijo tamani
sakira ben jaari jo ngaji ko wadana en to woltide minisma kanyum bami anniyaji mawdi nyibinde projet ngaji e hono kejanaadi kidal koobe di na fa joka hono an halkata be men noto re kono jawdiji kewdi to en be kebono be baltira juude mabbe ana buri sukabe limobe hono yimbe kuciala e inde joho ko yaata e hono lam to an ko yaata hono yimbe chapan e jenno wono kon njangina to en machine ngaji dun naftarte e hono e bangal limgal rafengal na to kuciala to nanno holitide to leede sappo dew samur gon e mudun en woni nyalo makke na leede hono jeddinu sariyaaji je kabbidi e hakkeji bibbe adamani en beete hande nanno kayin kobe puddi faminde yimbe docteur raji hono garnyali pawetedi e rewbe tondi en balde sappo jeego woni ko me gadata e dedo jande beete hande holitide ko min ngaji banamba tati ballira makake mu inirdi hono bulli banamba borom kanye e benka di mo inobe enum kambe jaata ndokka kaake ɗi faaɓe keɓa moƴƴintinde ɓulle fof bonnoɗe toon ɗi kala. Kenya woni ko figol ballon koyɗe nden hitande 2014 wala 2015 ne ene gol ene fuɗɗiti muti AS Savana kan e dena jokka hono manne kora to kamɓe piidi e 11 créateur bamɓe ko ɓe enna nden wala fof kawɗo saabi goto fof waɗi baddi ɗiɗi nden hollitiɓɓe kanko Beter Yakuba Diarra kanko nanno mbaddu goto o enna ko e ley hono jokka bangal hono fiwa bangal mabɓe Drissa Diarra kañum nanno mbaddu goɗɗo kañum e hoore muɗum enna hollitide lasen konta kanko e Abdoul Traoré kamɓe nannani hono AS Savana to mutito on jarama kedi jokke heɗade saabi fa hande wona wonda.